I wanna bring it up. I sold that music. Make him a fear the boys. I want some pro. See what this is.
Tagala umbe kunia. Mazina gazine tolina fia. Select and on my kuwe that he dance. I wanna temulina fia. Tagala umbe kunia. Mazina gazine tolina fia. Select and on my kuwe that he dance. I wanna temulina fia. Mazina gazine tova nakatengo. Bude mune chana tova ita badongo. Mama. Chiyisa miyango, zenga sitegela mfudo wongo. Nagala chinjiko mwenyigo chimpite kawango. Chije mwamalo, chilage futu, ichiteke kupodium. Baby, sembela gumpi please. Tawa nakatengo kuwe squeezy. Baby, sembela gumpi please. Tawa nakatengo kuwe squeezy.
Another one.
See what it says.
Tagala umbe kunia. Mazina gazine tolina fia. Selecta engoma jikuwe dati dansi awana temulina fia. Tegala ombe kunia. Mazina gazine tolina fia. Selecta engoma jikuwe dati dansi awana temulina fia. Baby yomba wala mbela kunia. Siva nakatengo venyua mukabia. Kawatoka na muzika kanyole ngagia. Chibala nga chinyo masili na mufia. Undazo bubani katiku wa demaxi. Weno gonda ikulanga chipsi. Eti na nova go down low. Ikuata wano you are my day. Baby, sembela gumpi please. Tawa nakatengo kuwe squeezy. Baby, sembela gumpi please. Tawa nakatengo kuwe squeezy.
See what it says.
Tagala umbe kunia. Mazina gazine tolina fia. Selecta engoma jikuwe dati dansi awana temulina fia. Tagala umbe kunia. Mazina gazine tolina fia. Selecta engoma jikube dati dansi awana temulina fia.